Ouais.
Tiens, tiens. Tchou.
Ilikuwa Jumatatu wa mikosi, oya, Jumatatu wa kufosi. Yani Jumatatu sina tasenti, simu zangu wa washiki mabosi. Sinilibeti, kumbe na mkeka wangu metiki. Apa tosha, yani kwamba Jumanne kibosi. Jumanne asubuhi ngongongo, ebana nani, kwani tutu. Yani kumbe wanangu wa getoto, oya. Mambo, Alhamisi ndo Jumaa imefika. Oh, 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 imefika. Nataka nyoyo kusafisha. Oh, 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 kusafisha.
It's a weekend. Don't know me. It's a weekend. Don't know me.
Minapendaga muziki, mini kisha lewa. Sijui nakuwaga vipi, yani nikisha lewa. Da, minawazaga kuchiti, mini kisha lewa. Da, sichagui kama fisi. Ora nipo zero, no, nyachali na stressi. Maisha kuishi na msongo, si hata kimo.
It's a weekend. Don't know me.
My feeling make it.